Hashi kona ba
Hashi kona leshi munanga Hashi hakela tilwe
Babu
Shengwa Hashi hakela kwa
Hakela tilwe babu
Hengwa zwi hakela kona
Hashi kona ba
Hashi kona leshi munanga Hashi hakela tilwe
babu
Hengwa zwi hakela kona
Yehova wame Tatanu Mesia Yehova wame Amsaba ya wena ya iso babu Hekuma kwenu wa mini Tanya msaba ufima Muzo kukasi Ukutava folora we Makwenu wa mini Inga tanya msaba ufima Muzo kukasi Ukutava folora we Akisifashi Akisipaga Hita akelako
Hengwa azwi akelako
Atilwe ni mwana wa mani Yoya wisa mashango Babu Hiya muke Hashi kona ba
Hashi kona leshi munanga Hashi hakela tilwe
Babu
Hengwa azwi hakela kona
Ya famba imune
Hashi kona leshi munanga Hashi hakela tilwe
Babu
Hengwa azwi hakela kona
Tokumbe wanitayo Mama, unibeke msaveni, unisera mashango Kombole mina mama, ikutoluwa msaveni, msawa ya mwona Kombole mina mama, uyalise nishipweneti, chojiwa msawa, msawa yoisa Hashi kona ba,
hashi kona leshi munanga, hashi hakela tilwe
Babu
Hengwa azwi hakela kona
Hashi kona ba
Hashi kona leshi munanga Hashi hakela tilwe
Babu
Hengwa azwi hakela kona
Ya famba imune
Hashi kona leshi munanga Hashi hakela tilwe
Babu
Hengwa azwi hakela kona
Hashi kona ba
Hashi kona leshi munanga Hashi hakela tilwe
Babu
Hengwa azwi hakela kona